kuma makeup. Kuzi penda penda bacho saka selfie. Wakatenga wakatana pa Facebook.
Natural.
Kulipe wina wangandiwe, wakumbu mzigelo.